Amaphutha ngiwenzile kodwa uvele wangixolela umntana muni intombazane engavele ngahleka. The day you were born, baby ngashintsha nomphela. I knew sengithola umuntu engifuna ukuphilela yena. Change my life, cool and over, yonke into ibe yindlela. Umhlaba yahlaba hlala ehlombe mina ngihlomele indlela.
Don't believe a word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy. Wabuthando lwamilu ngangolwandle.
Yeah.
Wabuthando lwamilu ngangolwandle. Don't believe a word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy. Wabuthando lwamilu ngangolwandle. Wabuthando lwamilu ngangolwandle.
Yabetha yazi, bazokhohlisa yazi. Ugadi sona uvula amehlo ma ujule ngolwazi. Udlule bekuvalele dala ufane namanzi. Uvula indlebe ulalele ungasitshela ukuthi uyazi. Ufane nenkonyane ma ulandele inkomazi. Ukhoze kubaba ngoba yena mkhulukazi. I didn't have much ngoba wangishiya ubaba. But I'm everything I am ngoba wangithanda umama. I'll do the best I can ukuthi ngibe ubaba. But I need a favor kuwe ngifuna umntwana. If I ever do wrong you have a right your color. Isaqhubeka asovela amaphutha. Maybe akekho kuzokuthinta phela mina ngakuphahlela. Jamaka sishada siba likhulu sikhinyamkhonto nontolaso. Komo zidle ekhaya ngoba iswela belusi. Ngiyakuthanda baby yazi uNdlovukazi.
Don't believe a word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy. Wabuthando lwamilu ngangolwandle. Wabuthando lwamilu ngangolwandle. Don't believe a word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy. Wabuthando lwamilu ngangolwandle. Wabuthando lwamilu ngangolwandle.
Lengilosi ephambi kwami efana nami. Yes, I'd love to be your daddy. Won't you please just be my baby? And I will always understand. And I will always comprehend. And I will always be your friend. Just hold my hand. Come on, baby.
Don't believe a word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy. Wabuthando lwamilu ngangolwandle.
Yeah.
Wabuthando lwamilu ngangolwandle. Don't believe a word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy. Wabuthando lwamilu ngangolwandle.
Yeah.
Don't believe.
word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy.